Umutwe wa karindwi. Uyu mutwe uvuga ibintu byabaye mu gihe cy'imyaka igera kuri 80 ku ngoma y'umwami Sawuli n'umwami Dawidi. Sawuli yatangiye yicisha bugufi kandi atinya Imana, ariko bidatinze yanze kumvira Yehova. Yehova yanze ko akomeza kuba umwami, maze ategeka Samweli kwimika Dawidi ngo azabe umwami wa Isirayeli. Sawuli yagize ishyari agerageza kwica Dawidi, ariko Dawidi ntiyigeze ashaka kwihorera. Umuhungu wa Sawuli witwaga Yonatani yabereye Dawidi indahemuka kubera ko yari azi ko Yehova yamutoranyije. Dawidi yakoze ibyaha bikomeye, ariko ntiyigeze yanga igihano cya Yehova. Niba uri umubyeyi, fasha umwana wawe kwiyumvisha impamvu yagombye kumvira Imana buri gihe. Amasomo y'ingenzi. Ikintu cy'ingenzi twaha Yehova ni ukumwubaha tubitewe n'uko tumukunda. Ntukihorere, ahubwo ujye utegereza ko Yehova azakosora ibintu. Ntitwagombye kugerageza guhisha icyaha gikomeye twakoze.